ZWAP.com.
Shashwano Kwim.
Welcome to the fire department.
Aye, aye, aye.
Last time banana ilava endo gula titi no will after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma take away shokazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peva na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract ila nange na pabawa. Kuchobu bangolova baba sakira badi papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, bali papo. Weekend kafika, siva oneka, bamange na papo.
Tisakira, tatejeni, mwele kuti.
Bamange na papo. Gachi mvili mvili usiku, bama disa. Bama oneka chendalama, baka puisha. Numbesa na chifundo, kupeteka mchila. Ngapu kama wea pepa ficha. If you want, sipei nafika pede. Banange na pabo angati JJ. Bobari 10 after 1 week. Na madanda ulo nishi mutumba ba display. Kugona bondi ba makana. Mavina ndie bakonda sana. Jema patebo na savana. Monga trap ubali pama. Bama oneka simpo so na fiko so. Bakafora ni inkoko na vimpopo. Hai vili munkopo. Heta fuck off. Alikutia take jenga ba. Last time manala ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma take away shokazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peva na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract ila nange na pabawa. Kuchobu bangolova baba sakira badi papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, bali papoa. Weekend kafika, siva oneka, bamange na papoa.
Tisakira, tatejeni, mwele kuti.
Bali dubila mutende, ever since the payday. Boga de junarente, salaleke ni bashempe. Enadi h-tente, ni movie na makenke. Tumfa fat body, moka lab, mech press, kala jojo. Potara uzaka shet na magogo. Etuba mwona less pa ma social ni convo ibona bala maso bala bobo just chenet adikwi dala man satana mdala wa maziba gafola nishapa ma shopping sprees wala ma udiaka mans persona di nevo ngalu banj saka madaman gamone kabwela nef swende nasara dadi ponganya das swende logic at fresh tide fiabu shilo it's like cheese la
last time manala ilava endo gula titi no will after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibaya matuma take away shokazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peva na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract ila nange na pabawa. Kuchobu bangolova baba sakira badi papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, badi papoa. Weekend kafika siva oneka bamange na pabawa.
Tisakira tatejeni mwele kuti.
ZWAP.com.